chunya dwaro chopo dala malo agombo yudo yueyo chandruok gi dhier koserumo anane wang Yesu chunya dwaro chopo dala malo
Osiepewa, chunya no yudi.
siempre.